ifinyelele entliziyweni kubade inonya ifinyelele entliziyweni le ngoma yami madoda le ngoma inonya inonya ifinyelele entliziyweni le ngoma inonya basilalele endleleni basakhela usuku kodwa sabashaya kanja sabashaya befika noma besilalele endleleni wena basakhela usuku sabashaya befika basilalele endleleni basakhela usuku webathi Sabashaya ganja, sabashaya bebe. Gitilo mga mabisa bong, ngende abim lo uspapa msilumbi kodun se sumanda. Zame kusama kalu chodi maketa so kumi kol. Unda ndero abo spatu ngali umte baso kuzonda baso msanta. Gitilo angkuma kona angkuma mkoma. Gitilo ngoma ya mimato, ngoma inonya. Ifinyelele entliziyweni le ngoma inonya ifinyelele entliziyweni kubabhe le ngoma inonya ifinyelele entliziyweni le ngoma yami madoda le ngoma inonya inonya ifinyelele entliziyweni le ngoma inonya Ifinyelele entliziyweni basilalele endleleni basakhela usuku kodwa kodwa basilalele endleleni wena basakhela usuku kodwa sabashaya kanja sabashaya bebeki basilalele endleleni wena basakhela usuku Weba kiti Esha Asalelelelele Basakhela usuku Basakhela usuku Kodwa sabashaya kanja Sabashaya kanja Kiti le ngoma yami mato Le ngoma inonya Inonya Ifinyelele entliziyweni le ngoma inonya ifinyelele entliziyweni